nsanyisa omukka n'ogundingisanga kye bayita okuyimba so si kkererezo bwe nava n'abaalibango babasajja batu babalekera saati nga zenneembakudde abaakolagananga n'abalabe bange saabanenya abo ye yali endowooza yaabwe bajjukira eminagiro gye beesuuliranga ne nzijukira n'ebibindi bye banfuuyiranga bwe bagamba nti tebantyamba nange bentya nkomyewo bazanya n'engoma fayasa wadde amazima akuba mugakaawa kati okugasanguza ke kasanyo kange kayimba kammwe ababaka ba paalamenti ndibeetondera ndibeera mbeetaze mukimanyi bulungi nti ffe twabalonda okugenda mututuusiza ebizibu byaffe n'abamu mugawalayi mwalimponga byoya ne tubeera nga twakikola kubayamba abandi twabalonda lwa njogera zammwe ebye mwatusuubiza bwe muli bamutuuse neewuunya abamu okuva lwe twabalonda mwatufuula biyenje n'omwatufiisa ffe tubalinze mukomewo mubiyenje byammwe musukkanga ku bbiri ne mwesiba ssatu olwo obukongovule bube bweteefuteefu enkalufolo ensirikya okubunoonya ensige n'ejjanzire biriteesa bibuuke n'olisanga n'obote nga kumyewaafugesi nga bw'atayinza kudda nammwe temuddanga abantu banyiivu mwaba disappointinga kibajjera ku lwaza era zirese endagala bwe ndibeera nga nzaaye mulikomba nyo paalamenti yaffe okwefuula batuuse bugge mbooge musule tetubasindikangako mu paalamenti tiba mutuuka mutuyamba mwekkiriranyenga ekyakusindisa otulo mu paalamenti gwetoolikomawo nga kyotugamba kyeki naawe ataalina kyewateesa kyonna ebyekisanja ekirala matotawana n'abazinira ku ntoli z'omuntu omu mmwe muyitirangaeyo nga balongoose ne bwe bategeerera mu paalamenti gwonenyanga mutwe gwo gwe gwakusuula nga byewateesa ne banno weefuulafuula emisito gy'embuzi gwe gyegiriddamu okulonda kitalo paalamenti yaffe abantu banyiivu mwaba disappointinga muwemukidde ebunyola ababaka baffe mwafaananye ng'ebuganda abatalidda abalala mulinga abagezaako okutugamba tinno bukyayi bw'embuga bwe bwabalonda mwesibye ebisenso by'enkweri mutyabula muli ku misito gy'embuzi egiboogeza oludisha ng'osaba akalulu owajja bwa pekooti kikyogenda n'ekyabangi mu paalamenti teri ava ku mulamwa n'asigalawo waggulu ne be siyogedde kyekyabasuula abaatulugunyiziddwa ku lwaffe ne mutakyuka mwebale mwafaananye yezo eyafiirira ensi eyalemu okuwabula n'ogyowagira ensobi kiri mu lwatu nti watunda bakulonda ennyonyi ekigibuusa egende mu bwengula mpaawo okuwannaanya kyekigiza wansi mutuliddemu olukwa ebiyenje byammwe muli ku ntoli z'abo abata abalonda enkola y'ekiryanguzi bubakeeredde kasitoka lyadda kyemmanyi kaddadda akavuyo ke mwenyigiddemu bwe biri kaawa zindigenda n'ensawo yange mutuliddemu olukwa ebiyenje byammwe muli ku ntoli z'abo abata abalonda enkola y'ekiryanguzi bubakeeredde kasitoka lyadda kyemmanyi kaddadda akavuyo ke mwenyigiddemu bwe biri kaawa zindigenda n'ensawo yange okuwangaala okungi kunyambye mu nsi waliwo ebintu bye ndaba ebitaalisanye bwe bibeera nga bye bituufu mathayasi awunze embeera natandise obutategeera ow'oluzungu n'amanyi okuteesa bombi ani yalisanye okgenda mu paalamenti tusindikanye abantu mu paalamenti olw'okuba amaze siniya ey'omukaaga wo okugenda okuteeseza eggwanga tufudde so nga ne mu lukiiko lw'ekika teyalisanye mwe muli n'abatamanyi siginica zaabwe ebisesa biri mu paalamenti yaffe bo bennyini nga balonda sipiika waabwe mulimu obululu obwazuulwa obufukiswaza njagala nnyo okeye endowooza yange paalamenti efaanane kkooti zaffe olulimi omubaka lwatanananana mwaba ateeseza ekyo kijja kutuyamba ewandiike n'ennimi azitakutanga omungereza gwayita intapulita olwo n'abataasoma bajje mu paalamenti kasita tuzuula nti ebiteeso bye bizimba abaakola etteeka eryatasomye takiika bo balowooza ku luzungu watuluka oluzungu ndumanyi ng'olulimi lwonna okutegeera n'okuteesa bibamu ggwe muntu isa masiya ne kristu bombi tubajjukira olw'ebyewuunyo gye baasomawa Aba China batamanyi ruzungu wadde wano buli maka mufumbekedde bintu byabwe bo benyini abatamanyi bikozi wadde be batukolera n'essimu ezirina intaneti n'abasomyaji bikola mu foni buku n'abadiguli bazitinkula Facebook okubeera omuddugavu si kyefumanga genda mu bazungu ne banninda ku airport mwebaze maama ne taata banteekateeka mpisa ennungi ssaako okwagala eggwanga lyange singa bandeka n'enjasamala mu nsi osanga nandibadde bampumiza nadda badde mathias oba mister parliament omuteesa akira abalya siringi zammwe ebyange bwe bityo ndeka mutenda ekika ky'obwongo nga tesaasoma nnyo ondabiranga ddala sebufu bwango sebunya bwa sotayi bene cyucyu mutuliddemu olukwe ebiyenje byammwe muli kuntoliza abo abata abalonda enkola y'ekiryanguzi bubakeeredde kasitooka lyadda kyemmanyi kaddadda akavuyo ke mwenyigiddemu bwe biri kaawa nze ndigenda n'ensawo yange mutuliddemu olukwe ebiyenje byammwe muli kuntoliza abo abata abalonda enkola y'ekiryanguzi bubakeeredde kasitooka lyadda kyemmanyi kaddadda akavuyo ke mwenyigiddemu bwe biri kaawa nze ndigenda n'ensawo yange.